Banache wabalondole dembe lya bana baagala wabeewo obuyiiya mu kutangira engeri teknolojia ajakusa dembe lya bana mu Uganda. Bino bivuddeyo mu lukungaana oluteekeddwa ekitongole kya Free Child Center mwe basisinkanyiriza abakugu. Omulundi ogwokusatu banoonyereze ku nsonga ezikwata ku baana, basewo bwina ayinza okwesigamu akaba obuyinza nga babaga enkola n'amateeka agakwata ku baana. Senkulu wa Free Child Center Timothy Opobo agambye nti wasaanawo enkola eyakagenderera okubugiriza abaana ku bintu nga internet n'emitimbagano.
Twagala abazadde bategeere ebintu ebipya ebijja ebiri mu kwonoona n'abaana baffe oba future y'abaana baffe. Ekyokulabirako kati internet, tulina internet ezze naye internet ono bwe tuba nga tetuli careful eyinza ate tukuleetera abaana baffe ebizibu eby'amaanyi kati by'ebintu ebimu byetwogerako wano. Kubanga kati internet kati olabira ddala abaana, tulina abaana baffe tubawa amasimu, tubawa iPads kati accessing social media naye ate mu internet muno abantu ababi katugambe abayinza exploiting abaana bana be bayitiramu okulimbalimba abaana n'obaleetera ebizibu.